yande joni wittori mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori jagnalle moɗon hannde habaru men en kalan haala to enen difa tokkuɓe diina almasifu ngala no ndeni feewi seeɗa, saabu Allah e himɓe Boko Haram no kenni no torraɓe sanne hulƴinaɓe en nana hoorejo jullude mabɓe wootere ton enen difa. Non ni fa handen du konnan ni hôtel kesso kandu konnan ñiɓama ɗo lebbi sappo e goho mabɓitama keña ɗo enen gallu ñemey. Oɗo hôtel du konnan ni wadda mballaga mum sanne en nana docteur Kawjiɗo hôtel o enen ko haaldo majjum. Yewtere men pinno hannde studio kala ngu no haalan dow filla kon darto ono ton ende arlit noyi wonno himɓe golloɓe kangeji joɗɗi kañum e commune o endan ba ko tawaɗa himɓe ne heɓana fakka commune on kay wiyay noon en nanan ɗum ɗon duule yewtere nde fahande ɗiɗaɓo maire o waɗi. Min Soumane Amadou no janganam habaruji e fulfulde yeru no mbirnomi e koye kibaruji ɗin to enen difa himɓe Boko Haram no keni no kulƴina hono himɓe laatiɓe tokkuɓe diina almasif on enda caggal dow ɓe gaɗi no hippitata to enda ni hono nder région enda mo difa jondu konnan fa hande ɓe mbi debbo goɗɗo seede dilli to enen dinanke goto laatiɗo kandu konnan ɓe diwta keni ɗum ɓe dillidino ɓe garti ɗum jeɗɗi lewru juin ndu endan ton en difa. Nani ko fawara jondu konnan mbiyeteɗo pasteur Mahimiya Garba hoorejo hono fande jullude almasifu wiyetede église horizon to enen difa haalani bandimin lawal Bokar.
Wakkati min paamuno ko miɗen tawa nder iri wonaɓe no tefeɓen, min nanayi belɗum majjum, amma miɗen jetta jomirawo ngam Allah denowo kan renimi. Jamma asawe on gouverneur noddimin wi'i min mbi'a tokkuɓe Isa almasihu to jehu église jaango alal ngam no waɗo hippitande gon waɗe, amma ɓe anda nder église oye hippitande nden waɗoyte. Nden ne neɗɗo maɓɓe fuu joɗo wuro, sai min kaalinen tokkuɓe Isa almasihu ɓen tawaɓe nder huɓere difa fuu. Alal on sogeji ɗin keɓi deki juuɗe dow bomɓe Boko Haram ɓen hiɗuɓe kippito église amin on har yande sappo subaka. De gonga min kuli, amma du min nani belɗum ngam min gi'i ko ardiɓe hawju région difa ɓe galano ɗaani iɓe he bawɗe maɓɓe fuu ngam renude himɓe he are mumen. Minen du min ɗowtanto koɓe mbi'imin fuu, ko holnaaki fuu ko min gi'i min jottinan ɗum he maɓɓe heɓa denako heɓu nder région
en vue de lutter pour la paix.
To endan Cameroun du konnan ni hono Allah ƴaɓɓingal ngal nder nokkure wiyetede Darak ɗum du konnan yo fa hande du konnan ni tawa kana hale Lac Tchad mbiyen ni jonka hono runde non nde Lac Tchad ɗo wonto himɓe hono mbara ko watto capan tato e jeɗɗo noga e goɓɓe sogeji sappo e jeegom ɓeto gana sogeji yerno AFP haaliri. Ɗum du konnan ni wonno hono hippitar nde endan ko waɗi du konnan hono yeru kabaru ko ƴuwi ton endan nder région on endan. Nden himɓe Boko Haram kayi ndu won ko yehi to endan Darak on endan ko waɗi war hoore nde ɗo ɗum du hono fa hande Darak o ta kana har soɓɓire leydi ndi yerno kaldrunoɗe arande nde endan. Ɗum waɗi du konnan AFP woni ko yettide habaruji ɗi, saabu toon tawama himɓe jihadis eɓe enna ɗum wonoɗo ɓe wolde jihadi ka e sogeji Cameroun no kaɓa wakkati fuu. Non ni fa hande hippitare wande Mali na mbiyen wolde wande to endan nder leydi Mali ɗum woni hakkunde mum to endan. To wiyanno himɓe maayi ko watta capanɗe jeenayi e joyi joni oɓe ƴewtinoɓe ɓe mbi himɓe capanɗe tati e joyi won ko maayi nder majjum noga e nayi maɓɓe du konno fuu sukaɓe famarɓe noon enda yerno fa hande ni hono gouvernement neli yimɓe gouvernement Mali neldi himɓe muɗum yehi ƴewtinoyi haala ka enna ɓe kalino du konna AFP. Nden ene ka gouvernement o enda haalino wiide ke himɓe capanɗe jeenayi e joyi o kañum woni ko mbarano sappo e jeenayi du konno haala keke anda kano laati kano haala ka ɓe garti dow muɗum wakkati moɓe jelli région mo moftiɓe ƴeewonoyi fi o endan yaari. Ɗum du konno hunno ko laati no laatini himɓe saɗorma sanne ɓe mbiɗu konno himɓe maayiɓe sappo e goho woni mawɓe sukaaɓe nogayo e nayo. Non ni fa hannde du konno le habaru goto endan holli wiide ke feƴi goto haala wiide ke kañum woni ko waɗi war hoore nde endan e nder nokkuje ɗe endan. Non ni fa hannde ni studio kalan kettiniɗon habaruji ɗi no ndaara du konna hono gam batte waddude mballaga yaade e yiilaaru andal duni e hoɓɓe to jippoto e kulle ko watte dow fila lumaku. Ɗum waddi ko hono fande hôtel mawɗo gombiteɗo Radisson Bleu mo gallu ñeme ñiɓama lebbi sappo e goho woni ko ñiɓira keña woni ko hoorejo leydi Niger Issou Mamadou Ardi Batou hono maɓɓitol hôtel on endan. Hôtel ɗon laati du konna wadda mballaga mum sanne yerno mbiruɗen hono hoorejo muɗum mbitel Anna Fi Souleymana haalnir bandimi Adama Dawaci ko yehi fottoy e Batou maɓɓitol ngol.
cet hôtel avec sa capacité.
Hôtel tonim be jippoto do e mangumun kambe no kuri to sudu batorde de no waddam ballaga far yila tobe duniyaru der Niger gam dum beydam har jipporde nimbe der nyamey e luma kusane batuji lede yasin gattede di no golleji yilaru duniyaru non kambe ndu wodi ko andudon dum wadi wakati ko lede Niger Allah e rafinde nagu hadama nimbe jilo der mun de fanimbe kisadun no hani ngada goynaki ko yarata yilaru duniya yeso misali ribatuji leede yasin gattedi e fijoji leede duniyaru ko nimbe ngarta lemun kambe fijoji pirtol balli der majjune min deki tamude ko watta nyamey lato nokure to nimbe ngarta njilo gallure dem fota galluje deto de der mu en iri fijoji di ngona no gade
ki akay tous ces sommets là
fa hande kenya den isu mamadu ardek batu faware jondu konna ni hono jeb tagol mbieten ara fila ko nart ko la ngalanaaje piroji intrangal jori hamani latinga kandu kono gollitama golleji lobbi dum himbe turkiwe tebe summa kany won ko wadde ballaga mun lebbi sappo e gobbe golliri gollal ngal enda ko watta milliarduji hembre français fa kany won ko watta e golde gam batte de ngade kulle kewdon ko mujjintina to enda no taa der mudum nokkuto faade lanaaje piroji mawdi jippoto darto e lanaaje piroji goddi darto e fa hande labi toketeddi doggirdo fa heba fiira naadu kono sen jippodo fu fondi tama e nokkuje nokkuje fonde tamato enda gam batte alle e hono kolanga lanaji piroji gal enda lato kolanga lanaji piroji jappotongal hono keddi lanaji piroji duniyaru fu noni fa wari jondu konda ile habaruji di no tawadu konda ni hono Orange Niger kandu konda wi ama Telecel RCA nadu konda Rimbo Holding hono company di gotemu kan wa yato hebo Orange Niger o enda hojito golleji mudum dum du konda Orange Niger du jakana e France Orange nene nek dum waddi ko faware jondu konda ni hono wi ama hono Telecel RCA yerno faware jondu konda ni hono hokkobe habaruji wietebe hono faane hokkobe habaruji hono hokkobe habaruji wiike Telecel RCA kanyum holli dereji cubini do fi jawdi har filla ko ndarto hoytagol gol Rimbo Holding kandu konda holli balla ko wadata yaade e himbe kany e jondeji himbe yerno faware joni Confidential Afrique kon kam wonno hono wamno hokka habaru be bi Orange Niger oni ba ko tanon wadi muraduji lobbi ele dubina sappo jeddi milliard chapane jegon e jegon français fa kany won ko be golli nonni fa hande ele habaru no tawadu konna ni hono filla ko rento rewbe kany e sukabe ko hokkiti tobbe do hakkeji mabbe darjaaji mabbe der leydi Niger dum wonno koro gollal ngal fa war jondu konna fedde ADP F espoir hoji gam batte golude leydi endam dum du konda ni taabe le hen woni hon himbe latibe ko wete avocat en jingonobe himbe andude filalabi sariya ka en gon ko hawri wadi nedo fedde gam batte golude gollal ngal dum wadi ko faware jondum biyetedo hono Kadijatu Amadu goto e mabbe o halani Asmane Sina dum woni koro hono hawrine mabbe de
la particularité de
ko fer diri golle fedde amende e golle pelle deto kaw woni jon en ande do labi kite kambe tawa sanne der fedde amende dundu wadi ko golle mayre ha day tan ilatanade himbe o waade ga ide daro de fasono himbe yeso cuudi kite kanno woni mi halira dum faso tobe kewi der mayre men gi idu ko be gala bawde bur torrade sanne yeso cuudi kite kaw juudi filla sukabe kan endo no wodi sa dor maji gan sukabe be hite mbe wawa wadede seto be kebanama pastodo hana dubbe fu godi bawde ko ada pastodo imen giddi du men pirta ko e himbe do hakke sukabe e rewbe men tefana be du ko yirma e ko wawi walliribe
non wonteri jewtar ko wada ko wata taksiji hembre noga won ko nanga fadda do gallu nyemen himbe awjobe taksiji chapande jedde jene ka en dukonda nanga ma faddama ko be paddadu konda nibe gadi ko wato balde tati chagal mun noga mabbe du konda ni yottinama do filla ko darto sudu sariya gam batte be tumirama kulle kewde hande de enda ni secrétaire général kawjide syndicat mo taksiji hali halaka enda gam batte himbe anda do dum won ko dum wadi ko sabi ko dum wada nani Mohamadou Gamache ko halani bandimin biyetedo faande Moussa Hassan do fio.
beaucoup de ce contrôle yina
der yewol dereji gadango gol tiagal lereji tati tan taxiji hemre e laso be nangi awjobe taxiji chapande jeddo e jenayo fadda commissariat central ko wida gol wada der mabbe heba no gayo be policeji pezi mbo wuno nangude gamguika nyamde amana e jambake ne wodi goto der no gayo gattado tefe nangi den dum wadi ko hunde fu commune 5 taxi min kalanno e wiide min jamray e mun yewol dereji gadango gol hokki min gonga der mu hande der taxiji nangadi di no wodi taxiji chapande joydi gallure nyamende hokki dereji ko wadi habbidande e syndicat chapande nayi e jeddi din commune fewran
47 sont faux
non won tiri fawar jon do na leddi Niger himbe no choppa ledde gam batte wadde muraduji defu enni e nyibole ko nandi e mudum der majjuno tawa hono lekde mbiyetede chaide chaide ko na mabbe dum gawo der leddi filinje e laati hono hunde ko laati ko waddata ballaga mu yaade en demal kany e dungol fuse hisama nenne ne kaydu ko na ledde dum don choppe choppul bongol sanne dum waddi ko bandimi Balkisa Hamidou ko yaano leydi enda o yewde lieutenant colonel Mustapha Ibrahim la tukon docteur Kaujir fil ko ndarto la deje jaye departement mo filinge nan ko hali
l'importance de gawo
nafaka chaki fudu der ladde e gese no lekino mbirgi no ino kure sane no ko futo kitaba yonay fa mbirgiri na iwate ma angere bibe chaile den do no beida dabba baka ko lekki kin saurita nimbe wala hem wodi der ndungu chaki wilitita dum torrata awatirdi gambelu lekino torra awatirdi hano makki no sadi nimbe kokki kisembe sane
valoriser par les paysans
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger
hande yewtere men pinnol studio kalangu yaran en der region mo agadez en der commune mo arlit nokto lati himbe na ngara na golla kangeji itetedi ci barkatan fa hande le leedi gotirdi endan dundu kono nokuto kangeji gollete no wodi hono sadorma ko no wadda no woddu kono barke ko no wadda dum waddi ko fanni tarnan fuda ahmed ko yanoto jahangal o yewtide dido bo maire arlit mitedo hasan hamani kalowo do filla ko ndarto muraduji ko no waddo filla golle kangeji ko no ton enda arlit
Nokure indirade gidan daka der hausan kore ton der commune arlit to kanga yudete cibarketan gaddete lote moyine den sonne sador maji tan woni no waddane himbe wala fuko gasigon ko meri on wonno heba hasan hamani dekotodo arano e mer hubere arlit
au tout début ils prennent des maisons partout
arta kinani ko be ngari le tinde be koje ciudi der wurngo enda ne be jodi e be goldira ndiyele bonde gom min mito hunde jida de sede himbe be egina dem min kebini no kurto be yata be gollo be egir harton enda jonka be kinne be golla ni golla ngal yaana mauna yaade ne be dudani ka senda ndiyel e konde be gadda ko duudi e mudum be bi gaden seyinde ni be yaara yeso do wadanta
luwani anko ce site la
no wodi ko commune on wonno heba he golle kangi gonado no gade dona
la commune je ne peux pas dire qu'elle bénéficie de
commune on enda wana hebata non de ko hebata dum enda no famdi sanne e do kima momi gatta enda tabe lot min tawi hono gollo be ko gonno hebdu enda commune on ko hettu dum enda wana hunde fu hardo sey wi be kanyu e bidda bonda ko no wada are choyde fu don be jurunto dum cikolo ndew no wadde no bonne ankayni golle ngate don di woda sawana gan tawi to wi e min kadi himbe gollude min ombano no kurde jaatino
na empêche aux gens de travailler sinon on peut fermer
no kure de do kojuno don nafanno ko min onde gollama on tawi handen ko tiadale har fi de naku e ko nandi titta tan waddi hanu no bi urno dani dum wadi on ombata dum powton
comme on l'a dit
nda da sappa fu jeba hun ko jambere mabbe du tiadale gonde hende fu hatta tani hunde himbe no keba e mudum barke fu seyde acca golli jonnon no hanin dum fondite fondutu gollobol
de no kure de ko de nafata ko min on ko sabi bi on mojjinande
ça va être bénéfique pour la
dum way wadande commune on moddereji sanne kay sabu arande enda ko golle du fuddono himbe famayno wodi non endan ko sakita ko dum fondita dum moddina dum wadi hon nokku golle do arlitu arande endan dum wadi no barke sanne tiagal ko dum fondita fa dum wodi do fi denagu kany e fi cellal bibbe adamabe waddi ko no tilsido amin dum fondita nokku on endan de fondita amadu kondan gollo ben keban ko mum commune du kondan ta hebi ko mudum dum fuddum tokkondiram fa won
Baba Ali.
Do non ko habarimi fulfultili semi assalamu alaikum balanta jamwali.